بالضبط نوح نسيه ان بريزيدنت اوباما مدحونا ان امريكا شرف شرف وان ان واحد جمعيه خيريه ان بالعالم راهو مسلم امريكان ليدرشيب الاينس بن كبلاني هذا السنه دي ابو داد مشروع روحا ان شيكوين ك ان بك مسلم كودن ان ان ويب سايت ك انترنت ك ان ان جلينو marka ka badi waxaan la shaqeynay qolana ah story corp oo you know mareekan new york ay ku bilaabeen laakiin seen marka en mareekan oo dambe joogan so ka badiina you know radioga ayana ga soo saaray waxaan wada intee sheekooyin ka dadka muslimka wax ugu muhiimsan in dadka muslimiinta mareekan ka jooga halkan you know dadka came in Arabia, but that came in Asia, but that should have handled today in Europe, you know, came in, so that you know, Bosnian, Kokale, you know, African, and Muslim, and Latin America came in. Wonderful. And work work in the world, and Muslim, you know, Kofi had done really give work in Kof Muslima, which is lay Muslim into Amawa Arab, Amawa Pakistani.
marka idinku waxaad soo bandhigayseen dadka iyo sida dadka muslimiinta ee Mareykanka ku nool ay u kala duwan yihiin iyo sheekooyinka xiisaha leh wataan marka waxyaabaha way aragnimada dadka ay soo bandhigaan ka sheekeyaan maxaa ka mid ah tusaale ahaan qofka sidee baad ku xulataan inaad sheekadii soo bandhigtaan
dadka waxaan ku raacnaa wax doonta dadku ka hadal you know sheekada xagee ka bilaabda waxaad in for example waxaad in inan iraniyada in iyo irish you know and malinda web baan ka soo saar npr ka marka 6 million views there alan okay sheekada in ka soo toqadane so qof walba in sheekadiis waa different marka noo maadaan waxaan ku jiraana wax doonta ka hadal ama and you know talentada waxad qabnaysid and shaqada ma dad dhaqtar you know so qof walba was different marka and opportunity ga yakale
marka qofku wuxuu ka sheekeynayaa tusaale ahaan hadaan anigu ku imaado waxaad soo bandhigaysaa qof waliba waxyaabaha uu unigue ama gaarka ku yahay ee ay xiisayn karaan dhegeystayaashiina ama dadka aad jeceshiin fariinta inay gaadho
waa sida inaku control kama ahan you know waa sida in interview game ka kala anaga adigu aan sameyno sida waa sida asum qofkii wuxuu doono ka hadli karaa
marka maxaa keenay in madaxweynaha Mareykanka uu ama arrintan uu xiiseeyo oo abaalmarinta adiga dadka aad ka mid tahay la siiyo
fahamka anagu xirgeysan ku dhashay marka waxaan ku soo koray Imaaraadka 16 sano Imaaraadka joogay marka Mareykan waxaan imid 2000 ka marka waa 2016 16 sano Chicago in degana you know madaxweyne Obama wareer Chicago you know inaku nimid فمركن ان بلابنا ان حنا ورن مسلم امريكان ليدرشيب الاينس وانو شيغنا قلقا ان وايت هاوس كا حن كورين ان مشروع عندهم بلابنا اب تو ديت بس نقد قلنا سو مركا بل وضع ان وقت انو قرنا وحن قرنا اوكي وحن سمينانا مركا اسقا نو سو دري ان بلابنا